It's another one.
Moya, yeah.
Mtoto wa ghetto.
Mtoto wa ghetto.
Mtoto wa ghetto, sinichokoze. Mtoto wa ghetto, sikupoteze. Ukiwa nami mafushangwe. Ukiwa nami maoya, yeah. Mtoto wa ghetto, sinichokoze. Mtoto wa ghetto, sikupoteze.
Girl, you make me feel alright because of your love. Sure, me can't deny. You wipe my tears away, baby. Songe ya karibu ni kukamate. Now my fist won't songe my way. Baby, 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 no. Na kuitaji leo kesho na badai. Will you be my princess? Na kuomba tena baby usikatae.
Mtoto wa ghetto sinichokoze. Mtoto wa ghetto sikupoteze. Ukiwa nami mafushangwe. Ukiwa nami maoya, yeah. Mtoto wa ghetto sinichokoze. Mtoto wa ghetto sikupoteze. Ukiwa nami mafushangwe. Ukiwa nami maoya, yeah.
Mapozi nafanya miniship wazi wazi nafanya nisifike. Baby uko smart. Acha niwike umbo lako na tabia. Malikia, umenifutia. Natamani kukuita na ogopa. Majuto kujutia. Vile umengara malikia, unanivutia. That's why ukipita, miunyamazia. Yeah, miunyamazia. Miunyamazia lady. Miunyamazia.
Mtoto wagetu sinichokoze. Mtoto wagetu sikupoteze. Ukiwa nami mafushangwe. Ukiwa nami maoya, yeah. Mtoto wa ghetto sinichokoze. Mtoto wa ghetto sikupoteze. Ukiwa nami mafushangwe. Ukiwa nami maoya, yeah.
Niko na shore wangu super deadly. Hawezi koma, tunapigana mate mpaka tunapata homa. Anatingika kama ngoma. Uliza bwana ngoma kila weekendi tuko geto na nichukua kimento na mba kibui bui kwenye beki chui chui. Anavakos na nifa, makwelez na nifa, lipsi na nifa, akia mungu ananifa. Baby weni wangu wangwan, nikiwa nawe wagwan. Mageto girl, tende juu one time, tende juu pop time baby girl. Mageto girl, yeah.
Mtoto wagetu sinichokoze, mtoto wagetu sikupoteze. Ukiwa nami mafushangwe, ukiwa nami maoya, yeah. Mtoto wagetu sinichokoze, mtoto wagetu sikupoteze. Ukiwa nami mafushangwe, ukiwa nami maoya, yeah.
Mtoto geto now, mtoto geto now, mtoto geto now.
Wewe, kama moyo utakaumiza.
Mtoto geto now, mtoto geto.
Sebogol Records.